waxaa laga rabaa lixdan iyo sagaal kursi ama lixdan iyo sagaal mudane inay soo saaraan ha doono todoba mudane oo ka dhiman wejiga koowaad oo saddex iyo labaatanka mudane la rabo in laga soo saaro todobaas kursi ayaa lasoo saari doona hadii la yira wax hadda buuq weyn oo saameeyey processkii maanaanka doorashada ma jirin dabcan qabaayada dhexdooda isqaba hobsanayo difaas kursiga ee gabar laga rabaa maya